Yeah, we're Freddy Stack, some of the best. Day Cream, over the classic music.
Tell him. I'm a soldier, kwanzia navoishi gita. Watasubiri, watangoja, unonipinga kacha. Nafanya wanda mspiri ya black B.I.G. Nasema swage baku flow zangu VIP. Mastichu wanapo ni gisio ni sign ya victory. Sipotezi na fast netaji kumeke history. It's my time now, kama sipotei. Sumtoto mama, hey, usinite nai nai. Mini pisu kini kuta kita. Sina range, sina keshi, but naishi kista. I know, ni binadam na kosia sometime. Na pia took of the same, miss you, it's my team. I'm a gangster, rasta sena dread kichwani. Ni muda wa mainstream, bro ngumu chumbani. Naona simple kugani, call this loose with the energy. I'm a soldier, vitani na fight against the enemy. Singe ni yima, singe jua kutafuta. Na mini singe zaliwa, singe jua kuna kufa. Sote tunapita, misi jui siku yeo. Atali kifa leo, sauti yangu chabishana nao.
It's about time, nisha piga mic time kwenye kwata. Maka leo nimepewa bomba. My time liza nini kina fata. What's up? Salute. Nimeto kwa depo. Baka leo nipo geto nina rusu mita like this. Baka run you pepo.
Yeah. Mungu ameniumba kwa nia, that's why na malengo atakama na mwanya brother ni kifa nitaliacha pengo. I'm killing beat, kila snitch ana appreciate that njema the soldier. Na kila siri I'm a king the kidovas. Mini jeshi la mtu moja. Natafuta na kana misingi safi na grow na yona njia bila swaga za wasafi. My fans wanna touch good news. Ukiandika bila skizu jada hip hop wa use. Nchamba the bad news. Kama to lose memory. Swaga za Kinyamwezi na ziputi kwenye diary. Na kuwa busy kuandika hip hop pole juzi. Kisio hizi la nateka kila edge. Na kila stage nkitane na kwa badana. Rapo kwa mbwembe zote kwa na pumzi ya jaa. Kaya si use lakini kichaa kwenye microphone. Siwa na nyogopa kama kambi ya mababylon. It's my time, let me shine for games. Sipanya ziki for funny wala sifa kwa dance.
It's about time, nisha piga mic time kwenye kwata. Baka leo nimepewa komba. It's my time, liza nini kina fata. What's up? Salute. Nimeto kwa depo. Baka leo nipo geto nina rusu mita like this. Baka rangu pepo. Kile nita kwepo. Baka niki rest in peace.